J drama on the bed.
It's cause of fun.
Umenifuta machozi undanipa amani jamani kupendwa nira. Nishakuweka moyoni umenitoa simanzi. Ligi ya mapenzi ngumu unajua ila tutatoboa inshallah.